tunin raduni sagala amerikat sagantar raduni sagala amerika galgal sati la mawad akka sati sadit wutata hagjimata tijechu mitrabandi kurani sagali diddame la mafi diddame shaneret washington dc rasani debar sinu karra kuna mantan jalgaban Babarato legal chumelleni sannagaya ansora halaketi arda robi hageyiti diddami sadi bare kumla maf kudani tor baradoni VOA saganta afano romoti in televisione fi nail saati rasani dabru jirtu chakasu jirtani di addajen
karodudu bisumani namo dandi tidaggeffato ta genya kamoltan ho gana Eduardo dos Santos si boda kawaggaso domi saddeti boda jechura angola nar presidenti haraf lechura sagale ken tejirti mato to dor raqam kesatokko
Oromia fula hedduti name manne nyata dugati suqele fi gejjiballe dabeti mormi guyeshani ardejal qabdu jira jedani akuma mahna monje dangolan wan ganna haga afurtama keesat argiten ben tolfachu jirte wan arqam keesa hagtokko udu tasana kuno
ogana Eduardo dos Santos kawaggota soddomi saddeti jala katurte angolan arra presidenti haraw filachur afsagale kennite jirti taws partin dos Santos kasochi ummata bilisummaf yokanimmo MPLA jeramu ammalle taayta qabate turu kanisa dandeesisu sagale argachu nolu jedame gamajira sanatanan minister tisabiyetti Joao Lorenzo tu presidenti taajedame gama partin mormitu biyetti keessa kannen ijotan unitaf kasan partich motumma qabeenya motumma dula filannof olfate gazetessun madden motummas partichaf loga jiru jechu dambalaleffatan humni sagalelle yukanimmo hanni sagalelle jiraachu danda soda jiru tudubatama jira commission filanno garu filannon sun walabaf madala wakkata yittikan dubata jiru odud aboda ballina nittidebina Biyamasri ke satti teso sera islamumma kabajama kate university al-azihar ka gurmulen fint aleyi akka islamic state al-qaida fi kabrodan bifo kara amanti islamati kabametur esan durad abbachudaf bifo islama madalawate umurato jatajira. Hayyota amanti university al-aziharin hala lafsa islamumma yukanimo Fatwas, toachud av charrakin gura majurukun, kama tarsimo hayyun namanti islama yada madalawa kaban. Duaf okaratti itilalan kan ilalatu mega majra. Azihar University ra hayyun amanti gamesi biya masri, Sheikh Ahmed Tayyib, ulamalen islama, hokara labsan, gutumma amanti islamati akkabifakana kennan. Mbarba chisu jiranidu batajiru.
Islam must not be considered a terrorist religion just because of a few of its followers have hijacked.
Odoston Islama agitikon barrefama agatokko lukisatani ajjechaf iga ummatanaga angalasul awanol fatani jechakofa amantin Islama akkamanti shorkesat ilalamun kabujeru. President Masri Abdul Fattah al-Sisi akka jijjiram yokanimo haroms biyetti kesatti tae amantin islama bifo karrati qate mullachu qabu waamicha qeesani jiran bulchisi nanno tigray kan akka ufen yokanimo gammojumman imbaballanne ojjetu manamare sadarka addunya kayero egere wajjin wal gargarudan nannole gogataan misonsun akko mannishe nyaato omishatu karora bafatte ojirra olfatte jirti jechudan tokkumman motummota meedala warqe badasu sabekse jira bulchisi tigray badasa kan argachunsa biya dorgommi keesat gara xumuratti diyatan brazil china australia Jordanos if Niger in Injifachurantau, Radio Sagale America, Kutafan Tigrera Gavasan Argande, Lubatejra, Akagavasakarati, Nanno Sanamison Surafojin, Kunun Sabiyofi Bishani, Tigray Kesa Twagota Fojetami, Akalafti Hektara Miliona Tokov, Kapt Ilama, Bosonanu Fisamutasisu, Harowan, Gogan, Debiani Bisharorachu, Dugugamun, Biyot Kachu, Umanishe o Jetenyachufi, Galinsa Debalu, kan akkabsiisetu waajjir imma yeroo egere ka sadarka addunyaarra gabaasan argame beeksise jira kana gaajjirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti Presidenti United States Donald Trump biyasani Mexico gidduti ededa baye barbachisa rajera nijaru ujecha yorako bajeta kafiru taulle kabodatin devine taudu batanijiru. Kalesa kuta Arizona magala Phoenix kesa taasawa wan akka adula filanno agesisan kesa ti yomotumba chufu kankamnu taulle eden yokanimo dalansun ijaramu umaka bajeran Presidenti United States kun. Taus dalasa najaru daf bajen ramadamu mana mari bakkabota yokanimo Congress United States ragas zamukaba bajeta motumma United States kabarakum lama kuda saddeti basunimmo onkololesa fula Kenya jerkabama asawasani kana kesatti sabahimale yokanimo media ratti qeqariyassani tifufudan gabastotan namota hamo biye Kenya njalla nejechu ranqeqan Trump gafa agayya kuda lama okara Charlesville, Virginia keessatti kae lubbu galaafaterra kaudanisi garele olantumma sanyi adilelisan kannena kanionazi white supremacists Ku Klux Klan jedamanirratti qeeqa duran dubbatan radebiani dubbatani jiru presidentichi jechesani heddu mormikase kagamlameen qeeqe sanagaru amman dubbati nafan Doni United States with atada brekana, doni birawa jiwalitibwe galafatamu, oftota doni biyati kutanif sababate edabale, bala walitibuinsa doni le warana de debianit akabanir rakanke, ajajanum nagalana United States kakuta torbafa yokanmu, 7th Fleet taitarra, kasamanijiru. Ajajni dame nagalana Pacific, Admiral Scott Swift, ajaja dame Torbofa, Itana Admiral Joseph Aucoin, Ratti Amantaden de Tajajuma, Tabusani Ibsulan, Akataita Galakizan Tassisan, Kasila Bati Amaji Ufu, Soramaban, Aucoin, Sababa Bala with Atadabrekanan, Akka Batareti Taita Galakizan Tassisan, Majira. Hogana Warana Pakistan, Ka President United States Donald Trump, Kales, Motuman Pakistan, Utu dollara biliona heddu United States rafu datajiru achi garagalemmo shoror kesonni loltota America Afghanistan ke sarratti halela geggesuf shiragegesan gargara jechudan jabesani kan isan qeqan balale fachudan debike nejira nuti United States ra gargar samesha ste mallaqan barbanu akkanu amanan qofafena akkasana gumacha sangones akkobatanif Akagalate Fatanis Barbana Kajaran General Omar Javed Bajwa Kamagala Raul Pindi Targamu Wajira Warana Pakistan Olana Kesati Ambassador America Bi Yati Kesajiranitikana Dubatanjira Mejira Huduna Mavka Vukanum
Tamatan Jakasu Jatantura Duni VOA Sagantafano Romot Kopitan tu dabar Angola biyita Afrika gama kibba kees kubat ummatgar milyoni diddami sagali kees kubat biyita tunene wan gan soddomi saddeeti kees targeten ben kuna mantan presidenti filachu jirt Jose Eduardo dos Santos jars gan torbatami afurit biyita na gan soddomi saddeeti caala bulcha bay human kardi buuse ufum filatelle amma gette nan rabue amma namdi bi kardi buuse ujir Dos Santos ganam saati saditti bufat filanno manbarum sadarko tokkeso raketin kardi ababu subus Kunaneni jarkeen karqaru farmijira jechun gumi is egu jirtut gadbae Dos Santos parti ten MPLF absau dufe jedetin ebelu filadde jede afan gutate dubachu batulle ministeri tis warana kabiyisa filu inolu jedanitin dubachu jiran akamman tanjiru kanatti partum Dos Santos itamalle angola bulchu udema akana jechun ammo ministeri tis biyatunin amalle bulcha lafata ufde mujira jechu Angolan tunene biya Afrika keessa garren akbar tuma walirta taane qillen surgaafi bisan calkeefi zaiti qabachu na dunya keessa badadan bekkamt biiti midaguma ambekkamt tunene ado qabdu hiyomt horeni si kasare homa bitu dadab namedduttu jimale ciis presidente nisi Dos Santos namori ummata nyate fice jedanetini ijolle nisallen orumkan nyate tini afani takatte dabile motumma heddu keso jatti jedanin bareddu imachabahani Nami Angola ammo hagit guddan hujid abu kofamiti. Wan namisila akkelme namat argachu maleyu argachu tinjir. Namiaka Esperanza Franco Domingo Fati warra jireenni gara tammes.
Hoje é o meu primeiro dia do voto porque nunca me interessei com voto e não sabia qual o que.
Akanjet, haged aladde ofarge yo arad kaardi buusee nam filadde. Filachuun fedu yo, faayida isii hin beeku yo, arda mo jijjiiran feda. Namilleen tanumnuun jechuu jira. Bari hinum dabra nu ammoo achuum jirra. Jireenni keenya fuluu hin chocho'uu jechuun garaan maatee hin dubbatte. Namni akka Maariyaa Baabaatoroo faati jaarrolee jijjiiramee dhufee jedhaniitiin abdiin kaardii buusuu jiran keessa tokko. Akka namitti silalaaluu mala kabayya qabu tokko jira. Gara bal'ataniitiin yoo wal silaa dubbatanii homedduu jijjiiramuu danda'etti. Adolf Maruaka namganni 65 maatiin pirezidaantii badhaadhee quufee bula biyyiti ammoo beeloftee gara hooqachaa bultii jette.
O seu filho tem $10,000 no relógio. O que ele hoje escolheu?
Ele me presidente de tu dólar a comissão e tinha lendeni sati bitati. No arre la faja netin uma namo mankezir. Uma kamnuyo, uma yuke singer rojet. Partilen siasa jahan akbiitan etbul chanu dandanerati wan dual dubbatan. Ministeri tis warana mantan filamu dandajeran konene. Jireni biitana inuwa yesa jadetin biyawa dagale. Partin mormitu unitan ammo yo filatame. Horii ummata badur uwaa jechuun dubbatte. Namni Angoolaa hedduun ammoo dubbiin akkasitti fudhatamuu malle akkasitti laaluu malle jedha. Gan hagan ga'u keessatti bahanii filachuun milkii tokkoo jedha. Namni akka Joa Malungoo namni ganna 52. Akkana jedha namni filannoo tana abdiin eegata bahanii filachuun waan tokkoo jedha akka bulchooti jedhanitti namni Angoolaa bulchuu filanii boruma hojii jalqaba. Kammaan kan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiteen gara jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkiyaanee isanii raadiyooniitiin caqasaa waarii jirtaniin galateeffachaa itti dabarra. Adoo tanaa dubbannu yoo galgalaa akkana hakkamfaa yoo namni durii ijoollee fi waan akka akkaatiin barsiifatu fakkeenyaaf taphi ijoollee haa durii binoo yoo jedhan bineenti hibboo jedhan hibboyyafa durii duriifaa jecha kuuttuu quruuxufaa jecha ijoolleen taphattu qabachaa waan ijoollee teessan barsiiftanii. Galbii qabachaa jecha adoo tan jennu biyyitti guddatteelleen uuma qabdu akkana kan jabeeffatteetiin fiilmiin hojjetattee kitaabaan barreeffattee guddatteen waan ofiitti faayaa qabaa baanan tanumaa mitire.
Jibiti baru karma warna loti tu beka Ilma konu kondala alami kutip te beka Ilmika Ya chicha garati ya nigara kesi beka Ilmika Arda gada naga nage Gada moji naga nage Walra huro naga nage Adan urum naga nage Apoporu kaba haye, lonso itu kaba haye, oizu tira nama haye, samsu nama jala haye, ebore diya haye, ebore diya haye, ehama.
Kekiyya badhaadha galateeffannee waan hafe dabartamman tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA qophii afaan Oromooti. Oromiyaat nami gibira itti guddaa falma bay ardalle mormii gaafii gargara gaafachuuf itti jiraniini godina gargara keessatti nami gabayaa lagateeti manoole manneen nyaataa dhugaatii suuqilee fi manneen hedduu cufa olee jedhan mormii guyyaa shaniif labsan tana ardi jalqaban mootummaan Itoophiyaa gibira namatti dabalan kana dogoggora hin qajeelchaa jedheetiin labse kana irratti jiraattota gargara dubbifu nami tokko akkana jedheetiin amboo tujubeetti.
Ani jiraata godina shaaliidhaan magaalaa Amboon keessan jiraata. Magaalaa Amboo keessatti egaa duubni nagannaa gabaa bitinee galee jira ganamarraa qabee. Sochiin kamtiyyuu hin jiru jechuudha ganamarraa qabee konkolaachistaas haa ta'u suuqolee hoteelas haa ta'u wantu hin jiru jechuudha magaalaan kun duwwaanuma ta'ee ta'ulee jechuudha arraa eegalee. Sochiin kamiyyuu hin jiru sirna bittaaf gurgurtaa kamtis dhaabbatee jira. Sochiin geejjibaa kamtiyyuu hin jiru jechuudha. Manni akkuma naannoo jiruuf akkuma ollaa jiruun ergaa darbuus waan dhaggeeffannaa ni qaba. Gama biraatiin immoo sooshaal miidiyaa kanas namoonni hordofanii sooshaal miidiyaadhaan wal dhageettii qaba. Namni akkuma jirutti duraan marsaa sadaffaa irra jira. Marsaan tokko faa waa'ee duraatiin marsaan lama faas illee haa ta'u. Amma garuu marsaan kun gibirris kan hin sirroofnee jira. Gibirra illee ni dabalata. Garuu inni guddaa fi inni olaanaan mormitoota. Paartii siyaasaa ta'anii karaa nagaa otoo falmaa jiranii hidhamanii mana hidhaatti diriirsa guddaan otoo irra gahaa jiru kabajamoo otoo qabanii kabaja dhabanii diriirsi guddaa irra jiru uummata kanaaf otoo dubbatanii isaanii sababeeffachuudhaan egaa nagannaan kun kan bifa aasiilee gale har'a uummanni waliin galee isaan hanga bahanitti nutitti fuumnaa hin gurgurru hin dibbineerraatii dibbinee irra nuun bulchitanii. Mormii kanarraa qabee kaleessa gargar irraa eegalanii mormiin kun akka hin taaneef. Haga danda'an hunda doorsisaanis haa ta'u waamanii guyyaa kana hin cufiinaa waan kan yoo raawwate adabbiin qabaa jedhanii doorsaa turanii. Kaleessa galgala irraa qabanii immoo nama karaa irra deemu sakatta'aa fi naannoo gara duwwaa shaniitti reebiinsi illee mudateera namoota halkan sana galgala deemanii. Kanuma gaagalamaa ta'an immoo doorsisuma gaa suuqii illee foon isaanii cuqqaarameera jedhan jira. Namoota qaqqabatan illee hin jira jechuudha. Kana irraa qabee jechuudha. Namni illee karaa irra hin jiru. Nama jibbisiisa. Karaa ona wayii yookiin baadiyyaa wayii keessa jiran namatti fakkaata. Magaalli nuti illee jechuudha. Hojii mootummaas immoo isaan nuti illee akkatti dhaqanii harcaatiin jira jechuudha. Warri dhaqees callisanii dhuma hojii idilee osoo hin hojjetiin yeroo gahanii achi dhaabatanii bakka waan kana dubbatanii deemuudha malee hojiin idilee hin jiru jechuudha. Yeroollee keessatti illee.
Kanii godina Hoolisiinsaa magaalaa Dimbii keessan jira. Naannoo safara baankii gadiitti argama. Magaalaa Dimbii keessatti guyyaa irraa kana konkolaataan guuramee jira. Suuqii garuu dirqamsiisanii barsiisanii jiru. Hanga sa'aatii sadiitti hundumtuu sochii tokko hin dorqomanii turan. Yeroo sadaffaa aluma biyyattii laasisee tokko fa'a hidhamtoota siyaasaa warroota isaa obbo Baqqalaa Garbaa. Akkasuma obbo Gurbaan Leellisaa waan hidhamaniif mirga hiree ofii dhiyeeffachuu heera mootummaa taa'etu jiru waraqaan baasanii wayis gaafachuu akka hin dandeenye ittiin uummata Oromoo gowwomsuuf deemaa turan. Yeroo ammaa kana immoo uummatni kun kana hundumaa ofirratti baree waa'ee mirga isaa waa'ee haala jireenya isaa waa'ee haala qabeenya isaa irratti alagaan ajajus hubateera. Dhaloota ammaa yoo asirratti immoo Oromiyaa miti addunyaa warra bulchuu danda'ame. Sababni isaas uummatni mormi isaa finciilaan dhageessisuuf. Uummata dargaggoo Oromoo qofa osoo hin taane qotee daldalaa isaa mootummaa isaa adda addaa finciila wal faana dhabuyyaa irraa kan inni gaggeessuuf yaalii godhaa jiru. Akka magaalaa Dimbiitti Oromiyaa kana dura dhaabbachuuf kaleessa makiinaa torba waliin waraanaa kan magaalaa Dimbiitti galte. Tarkaanfii fudhachuuf jarree yaalii fi garuu yeroon keenya immoo fuula jalaa sodaa tokkuma olee amma dammaatii homa dhiibee deemaa jira. Baadaajii suuqii humnaan bantiisan malee konkolaataan geejjibaa tokko ni socho'uu hin dandeenye dammaataa jechuudha. Isaanii hundumaan akkuma kaleessaa jedhanii bulchiinsi magaalaa seera godinaatti yaalii uummata sagalee isaa guruuf yaalii godhu. Oolumaa gala hooggantoota siyaasaa fi ija biyyattii kakkaayisan barbaacha uummata Oromooti. Lammata immoo gibira sana yerootti miidiyaadhaan warroota akka obbo Lammaa Magarsaa oolan soba uummata goomsuuf aasee malee murtii tokko iyyuu fi ijoo laachuu hin dandeenye. Sababii sana uummata Oromoo sana hundumaa bareeda. Hojjetaan mootummaan ittiin jirti yeroo har'aa harka uummata ijee isaa wal beeratu waaman doorsisan uummati kun hin fudhanne. Kaleessuma gibira nama torbaatanii sanyii waaman wal beeyyee uummati garuu hin fudhanne akka magaalaa gandii danda'uu Kabajamoo Haayilamaariyaam Dassaalenyi jedhamu malee magaalaa Dimbii keessatti garuu hoolola sobaayisa mootummaan jiru sobaayisa mootummaan Magarsaa jedhamu osoo hin taane wanta dana keessatti gaggeeffamu as biittaa yuunii keessumaa mootummaa Oromiyaatti gaggeeffamu waliyyuu hin fakkaatu. yedira jala sibi ko sibi ko sibi ko tuma da balte ta ta gi sibi ko do ko saji no ma har wa ni ati bu wa me ko ki sada bu sibi ko sibi ko do ko saji ko dina har be ba magala ramon jira da magala ti yero ran ta na sirna gello wala ni yedi bur ko dare no mo to mali ti fara be ta du kwano ni fi mali ti ti fi mali ni ata ti fi mali bi shani o kun man ta kalle ni juro te ran ta na ko sanji di bera ko ti shon ni ngi ko ti shon ni ti fara magala ramon amma sorni kanwa digirati shi idan tonni siyasa oromo mane da hisu jiran mu ayi kaman somalen da oromo muru ala du don ga oromo ne na ha da ki wato kan je ofi ne mu kan da bi fa mutu to idan ga sa authority bor paran emu du kwale bi da du shi gani dan ni ban tayi turan amma to shi zaki su turan amma ba ka tuwo da dabban ne biye ni fi do tambar fi zan khani ka fa biye ga shi ko tan khani ga khani ka bo dare da dabban sa shan bodo budu ba ka ta na mi bi to sa shan bodo di bara di bata ni kila mun mala ka ni dare mun mun ka dire tura ali ma yana wuta ka ba yana are mu ka shi da yare shi da ran ta na kuma ti su ka police ayu mu ran ta shi mu lisha ka bi mu ta on ta da bale ta kun dire ni
godila si mita magala sha shaman ne ke satti manni waye gibira kana ka falo ratti gaba laga chura jarani kuya jani ji cha gaba laga chu dukka cha ho fi fara bahu di su fi mana bahu wan godani ira edu namma gara sha shaman ne ke satti ma ganda duwa to ko jarama ganda duwa to ko ratti namni to ko in banni dukka to ko yu banani jiro to bi sa polisoni ira de ma gibin basi so da ganda wa da ka ma tsif ka duwa to ko san kana moga amma ganda bosso jadani ganda duwa sadi ida demat giddin basisa warran banina moiti hafe famere jadati matansa dara demu tijadani akaditi raidun dukana chofametin ole ara akasi wan shashama nake kiju akasi wan gara kofale dodola kunina mosu tisa gurumanguru tichofame jara tajirun motunman kuni jidera wan hingere fure namarra kaudan kana ummanni hundi isa motuma kanati are itidallane ituma wale galani gaba lagachu kamna guya shan kana jedani akaje ti dukani tufa wale banki ko hawani amma danda duwar ko shashamane da danda duwar ko banki si nanel yala hospital a ti kanta patta tani tu bana wale arra tajirun danda duwa to kechu akka magala ko nita ba guddora guddara bai kunun disha tufame manara fula bus station kesa kula buhata konkolata tokko konkolata to konju konkolata ni wasi demu ju polisi dan ajjabame polisi dan durado wala kana tega haga bakka inni demu akasi tigesan
dagefato ta kenya kome ummat e sa jiruf mormi gege sama jiru lalchise biro communication e oromia dakkabu fialingone harraf milkofne mummich ministera ethiopia ahile mariam dasaling garu tilma magali guyaf gibra lalchise tumro torban darbe galmala libala sharatan addis keset daddalto tawalin marigege sanin hojino jetam dogogorakka qabu beksisan
yenya sewoch yaderagu tiluku sitat attaqalay gabijin no yelatafut attaqalay gabi zim bilo sitay gada gibru bi yakkel dole yallala
namonni kenye dogogirisan hojetan gali wale galati kan isam mattansan gali wale gala innalalamu nama gibri meqa akkate imbegnef rifasi sada sharafame gibri kumalamav sadi taun rature miliyonan kanjeru wanit mattan famef nama biddake sabu sitasise kundogogora tokko dogogorri ni gudda lammatammo hoji chenna hojjetamu ummata walit qamne marisis nejirra sana kana gone jirra jechudan gabasi kijbad yate namni dimisalallatu sirrit utum mariyatin dimmotarra darbamantu gati guddanu basisajira kanaf nanno sanat hanqina ragafi hanqino banno umamet attumman dabalame rakkolen mudatan hedduda akatilmama kenyat ibarra arka furtamni tilmamni gali guya rakko akka qawubanne jira
kome ummat e sajiru ke satok hoganonni siyasa hidajran hay kaman laftinanno oromia gama somale tichitun haafu kajedulle ke sattargama angon motumma kanadur radedde biun gamta europaf kanakka garele mirgana mabra wa ina mota hidamani gafin innadiyatu hidamtonni siyasa biye kanake sa hinjiran kannen hidaman siyasan kan walqabate utuntane yatkan shakkamani qabaman debi jedu kennaturun niyadatama imma gibraf gafi ummati e sajiru kana ilalchise qama motummarra debi argachu yalinke ittifufa akumar gannet kadesinuta
Ayat ham cakap sujud tentu radio ni VOA sedang tafan orang mesti hamba moya di sana bil bila anwar kita nak kisah kita tak kuna.
Kopi soto kopi VOA sedang tafan orang mau akan jutan. Negeri ini sebenarnya baku majurra isin hada kabu kisah ni lain muhada kabu. Wahai umat orang mau ilal si surat. Akas umat kumat lola deh yang kan. Kudi naharga bahasa anak jatso anak jenasan. Kan magala ganda dawe irreja jamu akasun nanno sene warren dawamanis rabbin mada hena rabbi hago do fi warren dirlen tenan ni adata arraf burusanan isin duba jirra jejjabada isin fana jirra hangadika kuntilani bosa so rajne yes
hello ko pesi to da vio ya kam na gaya fayya jirtu isin duba jirra jabada isin jenna garu hali biyase na se siruba ina maya chisa Umani si rero de rafkawe soda chisa turani harama sida fi ajech arre bicha soda chisa turani haga fi emi da umasara naga ni male gafi umata ti fi finchila umata da bundan denne sanwalle rambar anne amalle humasan of ajirani karad dadda ti numata man hidati gura ajirani kuna moana ngo isani de resun fakkatu garu heddu kana magaddisisu motumma kunu tokora yumbaratu finkila wagga dabre ra silawa barachu qaba debi ummata kennu qaba ballesa ka motumma to sojedu wonni ni dalagu falla saniti finkila ummani ga kaza jiru haga debi ummata debutti itti ummani tifu fajira hingar garra isalle oromia heddu ra nanno kadiri dawa ka ka finfinne kana la federala ti de kirele qabe normo bakira maddi ragalu akka kaisa godu gode itfaya dama turi itfaya dama jir walin beina kunundu dalaga inu motoro morati dalaku nanno danga kanatti la foromo fude gurgure na makenna jira ummata hidu ummata rebu warra bormito ta hidatti gure birataau hadabu kaida gadadisu kan hidu hadabu yenna fayyata laga
tarekam jistin gafi kana wet fayya nu gafada wante to ko jira bi afrika kesi namichi tokko balballi sibila guddan tokko milira jige bodde milisa madare mana kimi ugada ku doktoroni fitnessi wara in war otod warani nafani bodde infectionist be infectionist kun sambu sene kallechi adunya ragade wankana barna zo guddara maskenya fitnessi kone mali amata makeup yoran to ko sallali ta hurati faida sa kaba fitness ji kana barbashu masa ummat kenya oget foya kanu ga fatel inga fanna gela soma sallali ta sana jamu barbashu ta katere ummat kenya to yissa foya
yalam isani yaad nu ergitan guddo galateffanna yaad ke sanu barresanu bilbila je chama gara namo sande bi sagidi ka tokko
agge fuzo ka ta mato to du ke sana ga tokko sin agge si sa ogganan Eduardo dos Santos ega ta eta qabatin wogga soddo mi saddeti boda arra angolan frenno gege si tejirti taus partin dos Santos kasocci ummata bilisumma bi okan mo MPLA je damu taita qabate turkan isa dande sisu sagale argachu inolu jeda medu batama jira sanatanani minister tisatu tifu taita qabate jeda mejira biya masike satti teso sera islamumma kabajama kata university al azhar kagurmulen fintaleyi akka islamic state al qaida fe kabrodan before kara amanti islamati kenaturan jijjiru da bifa islamumma madalawata umuratti ojjecha jiru ayyon namanti university al zihar hala labs islamumma yokanmo fatwas toachu raf cerraqin godan kun qama tarsimo hayyon namanti islama yada malalawa qaban du'a fi okkaratti ilalan ka kesa qabu jedame jira oduna ma qabnu kanu
ayilam ko binte tarata no mana ga khesinu bula boro la garra sakanta fanama tam amara tam mantan jalka Thank you.